Badanse kunteka teke nteke teko burungi yo kugunja uka wefube anayambo kurunga miyacho kusige nsimbi ezaba mtibatele sobo bukade mumidimu ejinza ukuyamba na kufuke misinje liyo mkula kona ye gwanga idi debitesi vyo mkulemeze gwanga mwayasabi debitongole gama angichi chitabuchi ya wakozi china National Society Fund NSSF badan kukulu wato chukuteke nsimbi milimu ya government ya mnene gama ngo kuzimbe ngudo o kuzima wabida gama science nebila la ukusimu kuteke nsimbi mo business zimo vuna studies amanyi gama huku ula government nsimbi chibaita government bonds akati senkule Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority Martin Subuga ategeleza nti katana kulowooza ne kusanga birowoozo nga bino mu nkola basanye okusooka okwetegereza akabi akali mu kisiga ensimbi zino mirimu ng'egyo obukulembeze bw'emirimu egyo baagala okuteekamu ensimbi n'okwongera okwetegereza omutindo akasenga ensimbi ez'abantu batekeddwa obukadde tezigenda mu kabi oba mu kabiga akasobola okwewalika yabadde mutamiruka owa bakugu mu nsonga ez'okutegeeza ebyenfuna Certified Financial Analyst Society East Africa ngono atambide kumulamwa gwabo abasiga ensimbi mu kisaawe ekya mayumba n'ettaka
kizuulidwa ensimbi zaffe ezisinga zisigiddwa mu kukola gavumenti amagoba gazze mangi sekita ekuze ssente z'abantu zikuze neera ekizuuliddwa nti teziyambye nnyo ku by'enkulaakulana ng'eggwanga kyetuliko kuyiga kuteekateeka tuzimba tutya ebyetaagisa okusobola okusiga ssente ezo mu bintu ebigenda okuyamba bannayuganda ne bannannyini ssente ezo kumala ebbanga eggwanvu ne bw'oba ng'ovudde mu nsi ssente zo zisigalawo nga zikyakuzaalira